Yeah. Yeah, yeah, yeah.
Yes,
it's Kanibal.
Mwanzo nilijiweka kando, mwanzo niliogopa kuchanganya mambo. Sitoke, sitamani tukutane tena. Najuta kutafuna lichombiwa tema. Oya we, akanza sifuniko hama. Mendo kunijaza kunifanya chambo. Uba ye, mwenzangwa nitaki mema. Na tukipanga sire na kwenda kusema. Haya we, akanza ye tena. Kujileta kutaka show tena. Mwisho nikanokewa na wote. Kutwa kujisevia kote kote. Aye, nikaona sio vema. Nikapa sito kujadu tena. Oya nimenokewa na wote. Kutona jisevia kote kote. Aye, aye,
BFF. Oye, alau niwe BFF.
Wewe BFF.
BFF. Alau niwe BFF.
Yeah, yeah.
BFF.
Yeah.
Alau niwe BFF.
Umeataka BFF.
BFF.
Oh, wewe BFF.
Alau niwe BFF.
Yange kwa wangu akaanza kuwa huru na posted picha zangu nikaona sign na kula kwangu anapika na lala na vaa ndingo zangu wakikutana mimi ndo naona sawa lakini sifu baby wangu tamu maro kitambo sana sijajibiwa I love you more akikomenti akinitaga nageuka mbogo utoto nikatamani nikapiga kimoko kisha jichanganya shatoa boko baby kajua kawasha moto Utoto, nikatamani nikapiga kimoko Kisha jichanganya shato wa boko Baby kajua kawasha moto Akaza ye tena Kujileta kutaka show tena Mwisho nikanokewa na wote Kutwa kujisevia kote kote Nikaona sio vema Nikapa sito kujadu tena Oya nimenokewa na wote Kutwa na jisevia kote kote
BFF, allow me a BFF.
What a BFF,
BFF, allow me a BFF.
Yeah,
BFF,
yeah,
allow me a BFF.
Me attack a BFF,
BFF,
oh, BFF,
allow me a BFF.